Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
It's a real bad manners, you know. Yeah, it's a fixed tenko.
Studio on the board.
Tawisina ine ndi madabwa kodi moyo wanga uzatanga titobwa koma ndikuziwa mbuye mulipo simuzata mbuye inunga tiziko chilichose mwa inuyo ndichoteka ndizazate mbuye ngati dola ya chitaka mwina ndingaone kusinda chino chaka mundipasezo mwe mbuye ndi malakaraka chomwe munga nene sindingapange reject satana akufuna andisekele mugeti Mamboye mundi fungatile Chila ya bino mundi sekurile Mbuye ndino lingaranga Ndino noka mandi samalila Musalole kutindi sochele Ndikufuna mundi sokore rende Mbuye ndino lingaranga Ndino noka mandi samalila Musalole kutindi sochele Ndikufuna mundi sokore rende Pena ndi mafuna nditakala better right Wina aribiza funa chose yanga right Kwa mambo ye musa ndisi Mundisa marire ndine wa masi Ndisa za tempu ye ngati mowa muka pindi Ndisa so cherry sindi reprime Kumbali ya numbu ye neyo sinza kota Moya wango nalinga tishati yo sasita Kuma mna ndisinta pano ndili fresh Ndisa so chele ngati nkuku ya shidashi Ndi numbu ye muma samalila wanga moyo Sindi kupapeni ngati ntenda ya chibayo Mbuye ndinu lingaranga Ndinu noka mandi samalila Musalole kutindi sochele Ndikufuna mundi sokore rende Mbuye ndinu lingaranga Ndinu noka mandi samalila Musalole kutindi sochele Ndikufuna mundi sokore rende Mbuye ndinu lingaranga Ndinu noka mandi samalila Musalole kutindi sochele Ndikufuna mundi sokore rende Mbuye ndinu lingaranga Ndinu noka mandi samalila Musalole kutindi sochele Ndikufuna mundi sokore rende
Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.